beats, Mr. 808.
Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto. 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 Na singiri au mili misipigi dili. Femi mkali wow, femi very pili pili. Lady S, Lady Skima, Uno plus four. Oh no, hawani chiki John Cena mini. Smackdown girl, she with a roll. Bad girl, hakuna kitu waneza ni show. Washo, hukuminde huwa teza. Hukuminde punk, hukuminde wapa pressure. What's up? Luku luku na mado, wakibenje. Chunga chali yako na nivuti yanga tenje. Na sina time, nina roli. Na kawa na wivu DJ wapatie side ya karoli. Nina sauce, alafu nina sosa. Mindo seme piki mboga hawa wezi josha. Mina ganji zangu, hizi zangu sisa sponsor. Wanapunjika shingo vemi wani hito nosa. What's up? Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto. Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto. Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto. Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto.
Fine, fine, then die. The juice checking me na kunywa them guys. Them nice, them no french fries. Them taste, them class, no shame style.
It's nice.
Kama kini mindo dawa yao. Sister do mindo dada yao. Pia mini mama yao wana hofia. Wamevua wivu, wamenifulia kofia. Kimistari nimeshona kipini. Summertime, wana look fly na bikini. Hey, na bado mi hukil na matimba. Queen of the jungle, femi one, mindo simba. Alafu nina sosa. Mindo seme piki mboga hawa wezi josha. Mina ganji zangu, hizi zangu sisa sponsor. Wanapunjika shingo, femi one, hito nosa. Osa.
Wacha wacha wakule moto.